You better leave him. Usiana kuka kamizai, fubaloka kamizai. Tela dele maswampeka. Tiwe ogongo la chema, alikuwa muna mbili mbili umwe iwa makufuna. Ungo fata ungo deka mamuna wako weni weni. Iwe ya mwaku na mida. Iwe ya mwaku na mida. Iwe ya mwaku putita. Libu ino peze wina. Hitayo, hitayo, he love you, kumbala kumaka, and dance on the winner. Tango kala chizolo wezi, panoku mango kuswela wakuntimai. But that is no fee no more. You better find somebody. Pamasongara maku kondai, kumagumbala maku nyozai. Olo ubezi my message, azibwezi usafuse iwe bagama ama kudolai. Tiwe ogongo la chema, alikuwa muna mbili mbili umwe iwa makufuna. Ungo fata ungo deka mamuna wako weni weni iwa mbuya takubasa.
He's not a right partner for you. If you remain silent, he thinks you're a fool. Whatever you do calling him baby boy, it is for his own good. He don't treat you like a wife anymore. As a result, he takes you as a value in his life.
Iwe ya mwaku na mida. Iwe ya mwaku na mida. Iwe ya mwaku putita. Libu ino beze wina. Iwe ya mwaku na mida. Iwe ya mwaku na mida. Iwe ya mwaku putita. Libu ino beze wina.
Third generation all over the world.